DJ wasage akipita kwenje minipo kwa dirisha na mchungulia mbaka anafika ilo sasa zibari nilizopata ndo zinasikitisha eti nambiwa amehama kabisa anwe nazi sionazi tuwe siatui Ntamuona wapi tena Hata sijui Unazi shonazi Tui sio tui Ntampata wapi tena Hata sijui Bele ya macho yangu ametoweka Simuoni tena jirani Oh Simuoni tena jirani 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 Nimemisi kweli Paka nataka kulia Kikumbuka subuhi salamu zake akinisalimia Hapo nilipo sielewi Bora ningesha mumbia Aondoke akijua kanampenda tena kwa hisia Jirani, oh, uko wapi? Ah, jirani, oh, uko wapi? Ah, nazi sio nazi, tuwe sio tuwe Ntamuona wapi tena, hata sijui Nazi sio nazi, oh, tuwe sio tuwe Ntampata wapi tena Ata sijui Bele ya macho yangu ametoweka Simuoni tena jirani Oh Simuoni tena jirani Simuoni tena jirani Simuoni tena jirani Simuoni tena jirani Simuoni tena jirani